It's your boy Icon Bandai Sena.
This beast I bought. Parano.
Smash and beast so that we run them chips. Let's make a
mess. Inchi kele papo ndiku na ipos. Inchi tefi wadilo munzinga. Alo. Wachita shan, eba yoyo ati twalai kalashan. Kale kale na dipona na mukalale I. Weta tana obola ne njiri. Bena mediba dite mama hookups. Inchi tefi, baya shimia phone. Ha, yeah, baya shimia phone. Baya shimia phone. Njendere na wana kashumu longo na la watu wala kui. Baya shimia phone. Shere na tu kwacha mutumba ya kwaka ya kaba kwei. Baya shimia phone.
Na washa po kumutumi na kade 195.
Baya shimia phone. Baya shimia phone.
Bigi mana control nzinga. Elo aina chinona no kupinga. Konkwa chani, nde mfupa mkoshi na kalimo ni mpatwa ne minga. Mkono mwene filu ndufuru. Fiambo kushupa njekuru. Yotempa bala isaba kulu. Yiziro tu so wapanga budiuma. Kushile na cup pay forward. Tubilu na ifika party five za resort. Kumabidi mwa isula boto. Yei mwe pa ife ya pangu mamoto.
Baya shimia phone. Baya shimia phone. Njendere na wana kashumu longo na la watu wala kui. Baya shimia phone. Shere na tu kwacha mutumba ya kwaka ya kaba kwei. Baya shimia phone.
Deti uishi venga ni biwi leni no kunango ni bibi.
Baya shimia phone. Na isanga shani muri ya goni. Tefe finangu na ipe na ikonomi. Nde umfa kwa tumwela wachepa. Aweshe mofio mutimala pepa. Weta tapeta fiali asuka bangala. Intina wagelo mibilinge sofu. Na isanga njendele china mpofu. Teku blackini stiambiko. Ini beans. Baya shimia phone. Njendere na wana kashumu longo na la watu wala kui. Baya shimia phone. Shere na tu kwacha mutumba ya kwaka ya kaba kwei. Baya shimia phone. Baya shimia phone.
Let's go. Smart guys and kill. Na shimpa mwene na mala. Na tenda lila dizeo kusalwa mpala. Yobali kema suta panshila mana. Washile na chifoni na indela maya. Na shimpa mpana senda na melisa. Na mupisha mwati ni mailo kwiza. Jewe la tukuli underscore. Jindu mefuwa ni fia tika. Oh my god.
There's no response from the requested number.
Baya shimia phone. Baya shimia phone. Njendere na wana kashumu longo na la watu wala kui. Baya shimia phone. Shere na tu kwacha mutumba ya kwaka ya kaba kwei. Baya shimia phone. Baya shimia phone.
Broke cheese and sticky.
Baya shimia phone.
Nane mwine nda chetekela sana. Hilingi fichitika uteza ngashala. Na tichimu konke veno nine na ipompa. Na pitana kulisa ichiki na musenda. Na tampa nobu lendo ninchetekela ndemu sanga. Kafika na tumafoni ya shima. Chipushe bale za telo bafuma. La pano nda shimika na fuaka ya fuma.
Baya shimia phone. Baya shimia phone. Njendere na wana kashumu longo na la watu wala kui. Baya shimia phone. Shere na tu kwacha mutumba ya kwaka ya kaba kwei. Baya shimia phone.
Mr. La D Rashie Pre.
Baya shimia phone.
Young Alf
Alani
Alpha Entertainment Music.
Baya shimia phone.